kwenye mbuga za wanyama hadi jiwa linazama. You welcome Africa the Niger crop. After two hours to talk to fat it up. Uburudike usudike cheza mpaka uvunjike kiuno. Wafura sio kama kivita. Kisu cha mpaka siku inapita. Hapa kuna kuna ala njoto cheza na zara tu. Wasikwepe watatambua. Mugani ni mizungu na dola.
Check on the vodka, check on the vodka, check your block, it's that enough of booze.